the sky. Je m'appelle Takita, Takita. Nikuimbie ufurahi, nikupigie magita, magita. Mi amor, mi amor, mi amor. Moyo sije uchoma, choma, sindano. Te amo, te amo, te amo. Mapenzi nimeyasoma kwenye agano. Alianza visa sio Samsoni, ni Delila.
Delila.
Penzi limenishika mpaka rohoni na emea mpila.
Oh, mahaba, yamenizidi mahaba. Oh, mahaba, yamenishika mahaba. Oh, mahaba, yamenizidi mahaba.
Wayo 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 we.
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 Atacho mwegeni na mwona atakombo na yao mama mabucho. Muteme kutika tema mawa wangala bucho. Iku kaka kusele sabla tebe. Mwali weza la kandebo yema. Je ne respire plus sans toi. Puis-je t'emprunter un baiser? Je te promets de te le rendre amour.
Nakupenda, sana, bébé wango, koma wa. Nakupenda, sana, bébé wango, koma wa.
Wayo 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 we.
Wayo 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 we.
Wayo 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 we.
Wayo 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 wayo.
Oh mahaba, yamenizidi mahaba.